Iyi nama yahuje izo nzego za Leta n’abafatanyabikorwa bayo mu by’ubuhinzi yari yitabiriwe n’urubyiruko rwaturutse hirya no hino mu gihugu rusanzwe rukora ubuhinzi ndetse n’ubworozi. Izi nzego zashishikarije urubyiruko kurushaho gukoresha ikoranabuhanga mu mirimo yabo y’ubuhinzi n’ubworozi mu rwego rwo kwirinda itungurana rijya riterwa n’ihindagurika ry’ibihe. Minisitiri w’Ubuhinzi n’Ubworozi mu Rwanda Gerardine Mukeshimana asobanura ko kugeza ubu hari ibigoranye mu ikoranabuhanga ryifashishwa mu buhinzi, ariko hari iry’Abanyarwanda benshi babona ritabagoye, asanga ariko abahinzi bataryinjiramo neza.
Kugurisha inyongeramusaruro z’ubuhinzi, zaba imbuto, zaba amafumbire, yaba amakuru y’isoko.
Hari n’amakuru menshi cyane kohereza nkariya yiteganyagihe cyangwa se igiciro cy'ibishyimbo gihagaze gitya ku isoko rinini. Ni ibintu byinshi bikorerwa kuri telefone, ntabwo turagera aho twifuza. Biracyagaragara yuko kugira ngo ikiguzi cya telefone zibasha gukoreshwa kugira ngo amakuru yose ashoboka kiracyari hejuru, ariko no gukoresha telefone mu buryo bushaka amakuru bishobora kuba bitari ikintu gihari.
Bwana Muhinda Woto, umuyobozi wungirije mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buhinzi FAO, yumvikanisha ko gukoresha ikoranabuhanga mu buhinzi bikigora abaturage.
Ariko ikoranabuhanga byinshi haba mu gihugu, hanze y'igihugu n'ahandi, abantu none bataramenye gukoresha, cyane cyane gushaka amasoko, cyane cyane kuvuga uti ndahinga iki, kubera yuko umwaka utanze wange ufite isoko kandi ndahinga gutya, ndashyiramo ifumbire cyangwa inyongeramusaruro nyinshi zingana gutya kugira ngo nzasarure umusaruro mwinshi kandi nkujyana hariya. Abenshi bize ubuhinzi cyangwa ubworozi kera, iri koranabuhanga tubona uyu munsi ritarabaho. Ni ngombwa rero ko uru rubyiruko turuhuza, tukaruhamagara, tukavugana nabo. Ese ni igiki mubona gishobora gukemura ibibazo bimwe na bimwe bikigaragara mu buhinzi muri iki gihe?
Iyi nama cyane cyane yari yagenewe urubyiruko rukora mu buhinzi n'ubworozi rwaturutse hirya no hino mu gihugu. Kenshi usanga urwo rubyiruko rukorera ibigo bikora n'abaturage mu kubigisha uko ubuhinzi bwa kinyamwuga bukorwa, cyangwa se hari abandi bahisemo gukora ubuhinzi mu mirimo yabo ya buri munsi. Uru rubyiruko rwavuganye n'Ijwi rya Amerika rwagaragaje ko kugeza ubu ikoranabuhanga rimaze kubateza imbere.
Niba turimo dutegura umurima, nshobora kuba nafotora amafoto narangiza nkagenda nyerekana ku mbuga nkoranyambaga kuko nkunda kubikoresha cyane, ndetse n'umusaruro waba ugezemo hagati nabyo niko tubigenza, waba uneze nabyo tukagenda tubishyira ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo niba ari nk'abaguzi babikeneye babashe kuba babimenya.
Uburyo telefone nyikoresha ku rwego rw'ubuhinzi kereka nko gushaka nk'imbuto twatera cyangwa gushaka ifumbire twakoresha. Internet ifasha kumenya uko icyo gihingwa gihingwa n'igihe cyerera n'ifumbire ishobora kuba nakoresha kugira ngo icyo gihingwa cyere.
Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi mu Rwanda ivuga ko abahinzi barenga miliyoni imwe aribo bifashisha ikoranabuhanga mu mirimo yabo ya buri munsi, abandi bagihinga bakoresheje gakondo. Iyi mikorere ivuga ko itakigendanye n'igihe ikurira abahinzi mu gihombo. Aba ni bamwe bavuganye n'Ijwi rya Amerika bahombejwe no kubura imvura.
Twateye ubunyobwa na teye miringo itatu y'ubunyobwa na mpinga ibiro 15 by'ibishyimbo na nta kintu namba gihari. Ibi bigori ubona twari twabihingiye rimwe, ubu nabyo tujyamo tukahira, urabona ko ntakwera ntako.
Ibishyimbo nyine bitangiye kugwara ubusimba nyine no kuma bitewe n'izuba nyine, ibintu byose byararumbye, haba ibijumba, imigozi iri kuma, haba ibigori nyine biri kuma, nta kintu bari gutera mu butaka nyine ngo kiveyo nyine.
Urahangayitse kubera ko utekereza ko ibishyimbo kuva imbyumye kubera imvura bizurira.
Mu mpera z'uyu mwaka turimo, Leta y'u Rwanda yatangije umushinga w'amafaranga miliyari 300 ku nguzanyo yafashe muri banki y'isi, azifashishwa mu guha abaturage nkunganire mu buhinzi, kubona ifumbire bakoresheje ikoranabuhanga, ndetse no gushakisha amasoko y'ibyo bejeje bifashishije iri koranabuhanga. Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ivuga ko aya mahirwe akoreshwa n'abahinzi mbarwa kuko bifashishije ikoranabuhanga mu buhinzi, ririmo kubasha kuhira imyaka, ririmo kubona amakuru ku buhinzi hifashishijwe telefone zigendanwa, ririmo gushakisha ubundi buryo bwose babona amasoko y'ibyo bejeje usanga ari mbarwa. Iyi minisiteri igaragaza ko aba bahinzi barenga miliyoni imwe muri miliyoni zisaga 3 z'Abanyarwanda bakora mu buhinzi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.